yatangiye kubaha ikaze mu kiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga kuri FM mu Rwanda no kuri Shortwave mu Burundi ndetse no ku rubuga rwa internet kuri Waishatu akadomo radio atuje wa akadomo koma ku migabane yose y'isi. Mbashimira ko buri cyumweru kijwi ry'Amerika dufatana urunana tugafata mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacika intege bagahora babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumvamo cyane abana bavuye mu Rwanda mbere ya 1994 n'abandi babuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 27 umwana w'umuhungu witwa Cyuzuzo aburiye mu nkambi yarahitwa Igahanga yarafite imyaka 5 yarahunganye na nyirarume. Ababyeyi be bamaze kwicwa byabaye ngombwa ko nyirarume amusiga akajya mu gisirikare. Umwana atwarwa n'abazungu bamujyanye mu bihugu by'amahanga i Burayi cyangwa se muri Amerika. Uyu munsi Cyuzuzo arashakishwa n'ababyeyi be muri Gande Muhammad Mede na Mukamurego Clarisse batuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Rudashya umudugudu wa Ruhogo. Nahamagaye muri Gande Muhammad nshimishwa n'ukuntu yanyakiriye.
Kubura nk'umuntu nkunda cyane ukora ku ijwi ry'Amerika.
Witwa nde?
Nkunda kumva ikiganiro cyawe nimugoroba. Agasaro Kaburaga.
Urakoze cyane. Niwe muvugana ngo hayikaze Kwijwi ry'Amerika. Watwandikiye urashakisha umwana wawe Cyuzuzo. Mbwira, Cyuzuzo yabuze ate? Urambwira yuko yabuze 1994 byagenze bite?
Yaburiye hano zahanga ari kumwe na nyirarume.
Nyirarume yitwaga nde?
Yitwaga Rubamba.
Muri 1994 umwana aburira Igahanga byagenze gute? Nsobanurira.
Nubwo barimo bahunga amasasu. Ubwo rero baje kurira aho ngaho ntawaje kumenya ibintu byabo. Ariko amakuru nyine ko bamaga bambwiraga aho bari kumwe mubanga ko barandwa babandikaga ngo hari uwabatwaye.
Uwabatwaye ninde?
Bavuga ko ngo ari abazungu ngo baje kwandika ngo bakabatwara.
Abo bazungu bandikiraga hehe? Bandikiraga Igahanga. Bari bafite ibiro hehe?
Bongo batwaraga abana b'impfubyi zose nawe nuko bahamaga amakuru.
Ubwo ni muri 1994 mu gihe cya Jenoside cyangwa se n'inyuma yaho?
Oya, cya Jenoside pe bikirimo amasasu akivuga.
Amasasu avuga abantu bakaza bakandika abana bakabatwara?
Bakabatwara.
Icyo kigo cyabajyanye cyari gifite irihe zina? Cyitwaga gute
icyo kigo? Ntacyo bambwiye pe.
None se uwaguhaye?
Bambwiye ko ngo ari abazungu ngo batwaraga abana.
None se uwaguhaye ayo makuru yashoboye kukubwira byimazeyo bisobanutse uko abo bana bagiye n'aho bashobora kuba bari?
Nibyo yambwiye rwose. Mugiye aho babajyanye n'abankubeye.
Uwo waguhaye amakuru nawe yari Igahanga?
Yari Igahanga nawe.
Alo.
Oui.
Haracyumusha ho kuyamenya. Uwo mwana yahunganye na nyirarume ni wari waramubishe.
Wowe uyu Cyuzuzo mupfana iki?
Ni umwana wacu, niwe mfura yacu.
Niwe mfura yanyu. Ngaho rero
mama we muri Gande ni.
Witwa nde ma?
Nitwa Mukamurego Clarisse.
Kazi neza ku ijwi ry'Amerika. Ngaho mbwira rero,
noneho abantu bari kumwe nabo barambwiraga ngo umwana ngo nyirarume baravugaga ngo najye mu gisirikare. Akavuga ati umwana ise baramwishe na nyina baramwishe, ninjye muryango afite akomokaho sinamutanga, ntiyamenya irengero ryaho azaba. Noneho rero ngo baza kubatwara abo ngo bagiye ni baragiye mu gisirikare yarapfuye ntitwamubonye ngo umwana baramwandika bandika amazina ya se na nyina ngo bamujyanana n'abana benshi cyane ngo ninde hari n'abandi baje gutwarayo
bamujyanaga mu kihe gisirikare igisirikare cy'ingabo za kera igisirikare cy'ingabo z'inkotanyi mu kihe gisirikare
cya mukotanyi niho twari turi kumwe mu Rwanda cy'inkotanyi
yanze kujya mu gisirikare kugira ngo adasiga umwana
kuko nta wundi muryango yari afite kandi umwana yari muto afite imyaka itatu nuko bagezeho ngo aremera baramujyana uzo ngombwa ko nta kibazo umwana yagira ngo baranamufashaga bakamuha n'ibintu byose by'imfatanyo noneho ngo baza kubandika amazina barabajyana ngo bagiye banditse n'amazina yacu n'ay'umwana yose ariko bakavuga ngo bagiye mu Burayi
Iburayi nyaburayi cyangwa se ni muri Amerika
ni muri Amerika
bagiye muri Amerika
ni muri Amerika
uyu nyirarume wari wasigaranye cyuzuzo ababyeyi be bamaze kwitaba Imana we yaba yararokotse
we yarapfuye barapfuye abo bajyanye bose barapfuye
mukanya papa wa cyuzuzo niwe twavuganaga ni muri Gande Muhammed niba numvise neza amazina ye niyo nafashe mbere yuko uzambo yambwiraga yuko umwana yahagurukiye igahanga ariko ushizemo nako kandi cyuko hari abahagurukiye n'indera umfate ko bahagurukiye hehe nyirizina
aho ngaho igahanga bari 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 mu nkambi
bari mu nkambi
noneho bamusaye mu gisirikare abana ba bango ba dafite n'imiryango bavuga ngo bakwishyura ababyeyi barabafata noneho ngo abo bana babajyana bamaze kuza gufata abandi ndera niko ayo makuru bamaye barabajyana rero nuko bahagurutse bagenda bavuga ko babajyanye muri Amerika
ubwo hari mu kuhe kwezi
abazungu mu kwezi kwa kane
mu kwezi kwa kane 1994
cyane itariki nizo ntazi nzi ukwezi n'umwaka nuko rero icyenda gatanu ndakurikirana n'imfubyi hose zari ziri mu Rwanda za Gisenyi za Kibungo ahantu hose ibyo byose nagiye ndamubura barambwira ati umwana wawe baramwanditse cyane amazina ya se na nyina ni abazungu babajyanye bagiye hanze i Burayi noneho mbiyo ndarekera nkajya nkumva abantu barangisha abana bo bavuze bavuze nkumva ni nk'amatariki y'abanjye ariko njye uwabikora nkareba ko ikintu cyo ntamenye niba ari Amerika y'Amajyaruguru niba ari Amerika y'Amajyepfo icyo nzi niko ari muri Amerika niho ari buze
cyuzuzo niba uri muri Amerika ababyeyi bawe baragushaka namwe babyeyi ndabashimiye cyane
umwami Imana ibahe umugisha
ganiro cy'uyu munsi nk'uko nabibabwiraga mu kanya ndagiharira mwebwe mwese mushaka udusaro twanyu muribuka umuhanzi w'umuririmbyi w'umunyarwanda Rugamba Cyprianne twibuka neza aririmba hanitse cyane ati indege zo mu kirere ziragumaho nezituza amarebe birakomeye ndazihuruhushya zose mbunyakana igikanye nimwibaze noneho muramutse muhuye n'agasaro kagira kati mureke imirimo yindi mbanze mbone urunigi nakomotseho byambayeho umwana w'umukobwa utuye mu gihugu cy'Ububiligi witwa Uwera Kayezu Leocadia Maria wavukiye mu Bugesera muri komini Kanzenze yarifuza kumenya niba hari umuvandimwe we ukiriho aho yaba ari hose amakuru Uwera Kayezu Leocadia Maria afite si menshi ikigaragara nuko yavutse ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1992 amakuru yabwiwe nuko yatuye mu ishyamba hafi y'umuhanda akajyanwa mu kigo cy'imfubyi cyari mu Kiyovu ariko atamenye izina twakoze ubushakashatsi dusanga ikigo cyakiraga abana muri iyo myaka cyari mu Kiyovu ari icyacungwaga n'ishyirahamwe ryitwa Accueil Sans Frontières ryari rihagarariwe n'umufaransa witwa Benoît Artigo icyemezo cyo kumuha ababyeyi bamurera b'Ababiligi icyafashwe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1993 mu rukiko rw'iremezo rwa Kigali abo babyeyi bari bahagarariwe n'umunyarwanda witwa Nizeyimana Rugina Emmanuel warutuye muri segiteri ya Remera ku Kacyiru umwana w'umukobwa ukuntu yavukiye mu Bugesera ku babyeyi batazwi akaboneka I Kigali mu kigo cy'imfubyi agahagararirwa mu rukiko nibyo byonyine byatumye inkomoko ye imenyekana ijwi rya Amerika ryabonye icyo bise inyandiko igiruwo utabyaye umwana wawe yashyizweho umukono ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1993 inyandiko igaragaza ko ababyeyi be bahagarariwe n'uwitwa Mukagatare Odeta byanditse ko ariho umwana yabaga ko ariwe watoye uwo mwana akamujyana akamurira kugeza igihe yamuhereye abandi babyeyi byanditse kandi ko yari umuhinzi warutuye ku Kacyiru undi washyize umukono kuri urwo rupapuro afatanije na Mukagatare n'uwitwa Munyantwari Simeoni nawe warutuye ku Kacyiru akaba nawe yari umuhinzi bafatanije na Nizeyimana Rugina Emmanuel nawe warutuye ku Kacyiru bashakiye rero Uwera Akayezero Kadia Maria ababyeyi mu Bubiligi niba wumva uyu mwana ashobora kuba ari uwawe niba uzi Mukagatare Odeta cyangwa se ukamenya Munyantwari Simeoni cyangwa se Nizeyimana Rugina Emmanuel bari batuye ku Kacyiru babaze uwo mwana bagiriye neza aho bamukuye tumenye aho akomoka koko tumenye niba afite abavandimwe yitwa Uwera Kayezero Kadia Maria atuye mu Bubiligi byanditse ko akomoka mu Bugesera ikanzenze
agasaro kaburaga
uwitwa Uwicyeza Josiane utuye mu mujyi wa Kigali ararangisha umwana w'umuhungu witwa Rukundo bitaganene batandukanye mu ntambara bahunga umubyeyi wa mureraga witwaga Cecilia yari atuye igikondo kuri Nyenyeri niba wari utuye igikondo kuri Nyenyeri imbere ya 94 tega amatwi urasanga umwana dushaka umuzi niba witwa Cadette niba barakwitaga mashoferi niba baraguhimbaga matoroshi niba waritwaga Gaga Rukundo ramuzi mwarakinanye nimwumve uko nyina wabo Uwicyeza Josiane abivuga
mwana ndangisha yagirira akiri imyaka 7 hagati y'isandasi n'irindwi yagera mu ntamba noneho agenda twaratatanye nta muntu wari uzi ahantu nzaherereye gusa amakuru namenye ejo bundi hari umwana witwa Cadette ngo bahuriye muri Canada noneho bahuye ngo barigirana aramubwira ati wari utuye he aramubwira ati nari muri Kigali ngo bahuriye Kigali noneho barigirana ngo aramubwira ati twebwe twari dutuye igikondo ati nabanaga n'abana bitwa ba Maserosi n'abandi bitwa ba Kazuzuba ngo naba mashoferi noneho aramubwira ati Maserosi ndamuzi ati yo ndamuzi ati ya turamuzi noneho rero bigarukira aho ngaho ariko ntabwo nzi ahantu aherereye bahuriye aho ngaho bigarukira aho ngaho bahinduye amazina sinzi amazina yabo ariko yagiye yitwa nini byari yitwaga Rukundo nini
mbere ya 94 ninde wamureraga
ni umubyeyi witwaga Cecilia
bari batuye
ariko nawe yarapfuye bari batuye igikondo hariya kuri Nyenyeri
uyu mwana w'umukobwa witwaga Cadette icyo gihe ngo yabaye umugore uramuzi
oya aziranye n'uwo mudini uwo mudamu n'uwo mukobwa wundi niwe baziranye niwe baziranye uwo mukobwa w'umubyara wanjye witwa Gaga
None se ava mu Rwanda yajyanywe nande uyu mwana w'umuhungu Rukundo ajya kugenda yajyanywe nande
nta muntu wamujyanye twarahunze agenda mu gikundi cye natwe tugenda mu gikundi cyacu turatatana ukuntu yagiye ntabwo tukizi
mwebwe muhunga mwaganye hehe we yaganye he
twagiye mu gikundi nta muntu uza ahantu umuntu yerekeye gusa umuntu waduhaye amakuru ni uyu mwana Kadete ko bahuriye Kariga muri Canada noneho amubwiye ayo mazina Matoroshi n'abana barerarwanaga babyaraga avuga amashoferi n'uwitwa amashoferi amashoferi nabo bari ahantu niba ari abakuze baregwa muri karitsiye avuze na gaga uwo nguwo na Matoroshi n'umwana bareranwaga nyine babaga bari kumwe abavuze uwo nguwo ahita amenya iryo zina rya Matoroshi amubwira ati Matoroshi niweka ati kati ndamuzi aramubaza abasa na gaga aravuga ati nisiri
none se ko numva umwana muzi aho ari akaba ari ahitwa muri uwo mujyi wa Karigari muri Canada Kadete akaba azwi akaba ari muri Canada ni iki kibabuza kumugeraho n'iki nabafasha
icyo ntiwadufasha ni ukubangiza tukamenya umujyi arimo kuko Kadete bayavuze ko bahuriye Karigari ariko atamusobanura kandi Kadete nawe baje kuva Karigari bajya mu kindi gice kuko Kadete tumwandikiye kuri imeri na badutiyi ngo amudushakire amenye amakuru bahuriye aho mu kabari basangira hari muri resitora ngo bahita bagenda ntabwo bongeye guhana direkite ngo bongere bahure bakuganye bahise batatana nabo ubu nta wamenye umujyi arimo nimba ari Karigari bagumye nimba baragumye nta muntu ubizi gusa basigiye yasubiye ko ari muri Canada Karigari ntabwo tuza ahandi hantu yahise yerekeye
kubumva ijwi ry'Amerika muri Canada niba utuye mu mujyi wa Montreal, Sept-Îles, Vancouver, Calgary cyangwa se Edmonton n'ahandi hose niba warahuye n'uyu mwana w'umuhungu Rukundo cyangwa se ukaba uziranye na Kadete n'undi wese warutuye igikondo kuri nyenyeri uzaduhamagare hano ku ijwi ry'Amerika udufashe tumuhuze n'umuryango we murakoze cyane kandi nawe nongere ngushimire kuba wizeye ijwi ry'Amerika
agasaro kaburaga
hashize imyaka 35 atandukanye n'ababyeyi icyo gihe bari batuye muri Kenya bose bitabye imana nyirakuru wamuzanye mu Rwanda mu mwaka w'1985 nawe yaratabarutse ariko kubera ko se yari afite abagore benshi arifuza kumenya aho abavandimwe be baherereye yitwa Maganda Daniel atuye Kigali mu murenge wa Muhima akagari ka Tetero umudugudu wa Tetero yaranditse ati ndifuza ko mwamvana mu bwigunge mazemo imyaka 35 naramuhamagaye ambwira uko byamugendekeye
nari mfite imyaka igera kuri 5 ngena gashiki kanje noneho twavuga turabana barindwi ariko papa yarafite undi mugore undi mugore mukuru mama nabona gafite akazi ahantu yakoraga i Nairobi ariko nkabona nubwo nari umuntu nabireshaga amazi mbona bisa nkaho harimo amakimbirane twari dutuye noneho bigeze aho ngaho nyogokuru araza ari mama wacu wabaga i Bugande wari waguye mu ntuza muri Victoria ari yari afite mama turamwica mujugunyayo noneho rero nyogokuru aje azi i Bugande amaze kuza i Bugande ahita aza i Nairobi kureba mama aho yari atuye baradufata njyewe na mushiki wanjye aramubwira mama yari atwite aramubwira ati njyane bano bami bo batoya bahari nimara kubyara ndaza iravuze ati ndaza kuza kubareba ze mbatware nyogokuru tukigera mu Rwanda ahita yabaze kutugeza ahantu bitaga Igombe hari sogokuru wari ubiri muri sogokuru abyaga mama baga mu Rwanda noneho ndibuka ko twuriye gari ya moshi nashatse no gufata mama umwenda mushiki wanjye aragira arabyanga nzakugira ngo usubire mushiki wanjye aravuga ngo nimba Daniel atari buze ngo tujyanye sindi buze ntabishaka tuza gutyo ariko icyo nakubwira ko ni inzira y'umusaraba Venetite nahuye nayo mu buryo bukomeye nyagukuru amaze gupfa akimara gupfa ubwo mushiki wanjye ajya kuba ahantu kwa mama wacu bitaka ikaganza nanjye ubwo njya kuba ahantu kwa mama wacu njya kuragira inka zaho bda arapfa na mama wacu nawe ndahava banjara none handi bitaga irunga nawo ndamaba igihe kirekire mba muri ubwo buzima ku buryo n'ishuri nigeze ndikandagiramo ni na gato mba muri ubwo buzima ndashakisha nuko ngera mfatmera nkufashwe nihamuka nibwo ejo bundi natekere numvise akasaroka ka Buraga ndangije nibwo navuze nti reka ndi nkorere ubutabazi wenda ngo mbajya mbona rwose umeze nk'umusamariya mba muntu umeze nk'aho umusamariya uri umugira neza ndavuga nari ikintu wenda nabona n'umuntu umwe wenda wagira
none se uwaguhaye amakuru ya Sezibera Hasani mukuru wawe ari aho ngaho mu Rwanda cyangwa se yasubiye muri Uganda
yasubiyeyo nta ukuntu byanagenze we kugira ngo yagiyeyo amubonye abona ngo turasaka ariko turasaka kuko abana b'iwacu turasa noneho nibwo yagiraga yagarutse arambye ati anzaniye ayo mafoto wabonye amafoto nakweretse niwe wayanzaniye yose arambye ati abasi bene wanjye ndavuga ni n'umukuru wanjye rwose ndamwibuka neza niko ndanamubona nkabona dusa cyane nuko arangije nawe yari ahita asubira twakongera kubonana ara amakuru agiye kuko icyo gihe yanzaniye nkiba nabaga mu cyaro ntaraza mu mujyi ubona amakuru ntiyakongera sinongeye kuyabona ariko twari dufite umuryango mugari ko bapfa yari afite abagore babiri bafite n'abana benshi b'abakobwa n'abahungu
Daniel Magamba radio ijwi ry'Amerika irumvikana cyane muri Uganda irumvikana muri Kenya ndizera nkomeje ko uzabona umuvandimwe wawe nawe ukava muri ubwo bwigunge umazemo imyaka 35 ukomera kandi ugira umunsi mwiza
Murakoze cyane Imana ijye gufasha Venice rwose Imana izagufasha igwe kuramba kandi n'ukuri mugambo ibintu ukora uwiteka Imana y'umwijuru ntazite ku bindi azaguha umugisha utagabanyije azirengagize n'icyo wabara ko nawe ucikwa na gatatu ariko aguhembera ibyiza ukora no guhumuriza imitima y'abantu ni ukuri kuko kumvugisha gutya bimpaye kuba mfite numva nanjye ubwanyu nzakina nkabona uwo tuvukana umuvandimwe ni ukuri izaguhe kurama izaguhe n'umugabane wo kujya mu ijuru rwose ube hafi y'imana kuko nzi ko ibintu ukora ni ibintu indashyikirwa ntabona icyo nakugira njye naranakumvise naranavugana nawe ndavugana imana mwije izakwihera ijuru rwose ndarigusabiye izarigwe ikubabarire icyo gihe cyose izaguhe ijuru
urakoze cyane Magamba Daniel rwose nanjye ndagusabira ijwi ry'Amerika nimwe dushyira imbere nimwe dukorera ndagushimira cyane ubu bwizige kuba na n'ubu gishakisha abavandimwe bawe kandi ukomeze n'uwo mushiki wawe amahoro y'Imana
ni ukuri nyagasana ajya abana nawe iteka ryose umutima wawe wose ajya abana nawe iteka n'iteka
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Bamwe mu bana bavuye mu Rwanda mbere y'umwaka w'1994 babwiwe ko ababyeyi babo batakiriho ko imiryango yabo yazimye hari n'abandi bana barokotse jenoside yakorewe abatutsi barerwa n'abagira neza bari mu Rwanda cyangwa se mu mahanga nabo babwirwa ko nta muvandimwe bagira ni nabyo byabaye kuwitwa muvugizi Musa wavuye mu Rwanda mu mwaka w'1993 yagarutse iwabo bamubwira ko nta muvandimwe wasigaye nyamara mushikiwe mu kunde nteshadia ariho noneho ni umushakisha
ndarangisha musaza wanjye witwa muvugizi Musa ubyarwa na nkanga bahezi Timoteo mama ni mukambizindi ntabwo ndizi ko bapfuye tukiri nkiri muto amuvugizi yavutse 92 avukira ku Kibuye mama yaramubyaye ahita apfa aba mu dokteri wamumubyaje yitwaga Goretti w'umusuwisi kazi wakoreraga ku bitaro bya Mugonero umugabo we nawe yitwaga na Rusiane nawe yari profeseri ku bitaro bya Mugonero mama kimara kumubyara apfuye bamusaba papa abona nta yindi shuwari atamurera ari uruhinja aramubaha ariko mu kumubaha bari bazi ko bazaguma ku Kibuye nyuma 93 kubera ko bakoraga mu bitaro by'abadivantiste bya Adra ngo babohereza muri Kenya ngo baje kwimuka 93 bamumaranye umwaka
hanyuma baramujyana bamujyana se babwiye se kuba mujyanye
yego kuko na nyuma yaho imbere ya genocide ho gato batwohereje amafoto ye barageze muri Kenya baba muri Kenya mu 93 bigeze 94 habaho igihe ibibazo bya genocide ababyeyi baza gupfa ndasigara umwana kuva icyo gihe 93 ntabwo nzi amakuru yemeruka batwoherereza amafoto mu rugo muze hatubwira ngo dore umwe banyoherereje amafoto uko yajyaga kubifata yaba ari ubufasha bamugeneraga bw'amafaranga cyangwa se bw'amafoto y'umwana cyangwa amakuru y'umwana yavaga mu rugo yari komine Kayove akajya ku bitaro bya Mugonero ku Kibuye aho ajya niho yakurikiraniraga amakuru kuko nta telefone zabagaho.
None se wowe nyuma ya genocide urokotse wigeze ujya ku Mugonero ku bitaro kugira ngo ujye kubaza amakuru ya musaza wawe?
Ego nagiyeyo mpageze nasanga umudokteri mubajije amakuru ambwira ko bavuye kuva bava muri Kenya yamenye amakuru ko bahavuye umudokteri bita Grace ambwira ko bavuye muri Kenya basubira iwabo mu Busuwisi.
Ntabwo aza amakuru yabo?
Kuva bavuye muri Kenya basubira mu Busuwisi ntabwo aza amakuru yabo.
None se abantu barabaganga bavura ku bitaro byo ku Mugonero bakorera ikigo cyitwa Darakizwi bakajya Nairobi bagakora ahantu hazwi nta kuntu wari kubashakisha ngo ugere mu Busuwisi umenye aho bari nta n'intumwa wigeze bohereza nimwe mu Rwanda kugira ngo imenye niba hari uwarokotse mu muryango wanyu?
Nagiye ikintu nakoze muri bibiri nagiye kuri ambasade y'Abasuwisi mpageze bampa randevu buri munsi nahagiye nk'amezi nk'atatu bampa randevu bakambwira ko adahari uwo nakagombye kubaza bampa randevu ngasubirayo numva ndarushye numvishe ku ijwi rya Amerika ko hari iki bavuga ngo hari ikiganiro cy'Agasaro kaburaga ndavuga reka ko kugira ngo nirirwe kuri ambasade bimbuze gukomeza akazi cyangwa se kwita ku muryango reka ngende nge kongye naririze ku ijwi rya Amerika nuko navuze nzashakisha Venuste abona n'abandi yenda nanjye wanjye yazamubona.
None Musa kuva yagenda ni musaza wawe na ubwo yari afite ababyeyi bamukunda kandi bamubwira aho akomoka ntabwo wiyigeze agerageza gushakisha ngo agaruke mu Rwanda aje kureba ko hari uwo mu muryango we waba wararokotse?
Amakuru mfite nyuma ya genocide ngo nk'icyenda n'umunani njya ku Kibuye kubaza nagiye kubaza bampa amakuru bambwira ko yaje ajya ku Kibuye kwa nyirakuru ubyara mama ahageze asanga ni mu matongo ho nta muntu wasigaye asanze nta muntu wasigaye bambwira uko narahageze mbaza bari bampamagaye mu bintu by'imitungo mpageze mbajije barambwira ngo hari umwana w'umuzungu waje agera inyamishaba ku Kibuye ari kubaririza amazina yo kwa nyirakuru ubyara mama we kuko nibo yari azi kuko aribo bari banditse ngo asubirayo. Ni nacyo cyampaye motivasiyo yo kumva ko namukurikirana nkamenya amakuru ye. Urumva yarahageze bamubwira ko nta muntu wasigaye ahita ngo yongera asubira mu Busuwisi.
Niba rero mumuzi mumufasha ku Gasaro tugashake kaboneke nawe mukunde Ntishadia ndagushimiye cyane ugira umunsi mwiza.
Yego murakoze nyagasana kurinde kandi Imana idufashe tuzamubone Imana ikongerere.
Agasaro kaburaga.
umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana arashakisha umuryango we. Ikigaragara nuko yavukiye muri komini Rukara hahoze ari prefecture ya Kibungo, ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Nyina yitwa Mukankubana, ariko se ntazwi. Icyemezo cy'amavuko ye cyashyizweho umukono na burugumesitiri witwaga Yohani Mpambara, wakiraga amafaranga ya komine n'inkurayija Yohani Claude. Nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Bufaransa aturutse mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu, agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo. Icyo gihe yari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda, akaba yarahagarariye Dr François Xavier Nsengumuremyi wayoboraga uwo muryango. Umuntu wese utuye i Rukara, umuntu wese wabazi umubyeyi witwa Mukankubana wari ufite umwana witwa Maria Mutuyimana, yahamagara Ijwi ry'Amerika kugira ngo abone Agasaro ke Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, umwihariko w'ikiganiro muri Isanga Agasaro Kaburaga. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, umwana w'umukobwa witwa Mujawamariya Olive yari afite imyaka 15 yari atuye muri komini Mugina Seyiteringo Maserire ya Mbati, hari mu kwezi kwa kane umwaka w'1994. Habimana Eric musaza wari ufite imyaka 4 atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Nduba, akagari ka Gasanze, umudugudu wa Nyakabungu, ararangisha mushiki we bamaze imyaka 27 batandukanye.
Yitwa Mujawamariya Olive, ni mushiki wanjye. Twatandukanye muri 1994 ku itariki 7 z'ukwa kane. Ntabwo yabaga mu rugo, yabaga kwa masenge wacu wabaga ku Mugina. Ariko icyo gihe ni naho yigaga, icyo gihe yari yaraje mu rugo mu biruhuko. Noneho masenge nawe aza kudusura mu rugo. Ku itariki 6 indege y'uwari perezida Habyarimana ihanurwa, bukeye uwo masenge yashatse gusubira ku Mugina, kuko mu rugo basaba uwo mwana ko amuherekeza, kuko niwe bari basanzwe banabana, bavuga ngo namuherekeze. Icyo gihe Jenoside yari itaratangira mu bice by'iwacu, hari bari bitarafata isura mbi. Agenda amuherekeje, nubwo duherukana nyuma ya Jenoside. Ingabo za FPR zimaze kubohora igice twari dutuyemo no mu kwa gatanu, data wacu wagiye kumureba ko yaba akiriho, asanga aracyariho. Bavaho ku Mugina aho bita Imbati niho babaga, baza mu rugo ariko ntibahageze. Bageze mu nzira bahura n'ibitero baratatana bariruka, niyo makuru baduhaye nyuma.
None mwebwe mwari mutuye hehe?
Twari dutuye mu karere ka Ntongwe muri perefegitura ya Gitarama, muri komine Ntongwe. Perefegitura ya Gitarama segiteri yari Shyira, serire yari Gako. Aho ku Mugina yabaga muri komine Mugina, segiteri Ngoma, serire yari Mbati. Yigaga ku mashuri abanza ya Mbati.
Ababyeyi bawe bashoboye kurokoka?
Harokotse mama niwe wabaye ayo makuru, kuko nyuma baratubwiye bakeka ko yaba yarapfuye, ubundi bagakeka ko ataba yarapfuye. Ariko jyewe kubera nakundaga kumubaza amateka menshi, nkumva ntago nazicara ngo ntegereze gutyo ko yaba yarapfuye, nkavuga ngo nzagerageza mushakishe ndebe.
Nta bantu baba bararukukiye aho ngaho Imbati muri icyo gitero, ku buryo baba barashubiye kugenda batanga makuru bakamenya uko byagenze.
Makuru yanditwa twahawe ari nayo yatumye mvuga ngo tubaririze turebe nuko ngo hari abana benshi bahungiye mu bamasera babagaho ku Mugina ku Kiliziya babahungana banyuze muri Zaire. Nkakeka ko wenda nawe yaba yarabashije guhunga yitwe.
Umukanyi bamugendaga yuko yari yarokotse hari umuntu wagiye kumureba asanga yarokotse. Umuntu wagiye kumureba agasanga yarokotse ninde?
Yitwa Turatsinze ariko nawe ntabwo yagarutse.
Yagiye kumureba hanyuma aramuzana we na Nyogosenge ariko ntagakuru kabo gusa uko ari batatu mwongiye kumenya.
Yagiye kumuzana mukura kwa Masenge. Masenge we ntabwo yahigwaga. Niwe waduhaye makuru nyuma ya Jenoside ariko nawe yaje gupfa nyuma ya Jenoside n'umugabo.
Ariko yabahaye amakuru ababwira ko Turatsinze yaje akamuha umwana akamujyana. Nta makuru yandi yabahaye yuko icyo gitero cyagenze ku buryo umuntu yamenya niba abana barashoboye guhungira aho mu kigo cy'ababikira?
Nta yandi makuru ari presi yaduhaye. Kuko nyuma nibwo yavuze nabakekeranyaga ko abo bana bari barahungiye aho ku babikira nawe ashobora kuba yarari.
Turatsinze ariko we ntiyabashije ku rokoka icyo gitero.
Ukeka ko nawe yapfuye muri icyo gitero. Ko nawe ntabwo yagarutse.
Hashize imyaka 27 ushaka mushiki wawe wibaza aho ari.
Yego.
Niba kiriho urumva ushaka kumubwira iki?
Mubonye rwose byanshimisha, namubwira ko tumukumbuye nka famiye, namubwira ko tumeze neza turi aho, mama ari aho. N'abandi bana twarorokotse, kereka undi mwana umwe wapfuye nawe nyuma ya Jenoside niwe yakurikiraga witwa Uwiringiyimana. Ariko abandi twararokotse turi aho, byadushimisha kongera kumubona. Njyewe nagize amatsiko yo kumva ko mfite mushiki wanjye batazi ko yapfuye cyangwa yarokotse, bigagumya bimfata. Numva mfite amatsiko cyane, nkumva ntabwo biri kunshiramo. Numva nzagerageza gushaka amakuru.
Abo twifashisha ba mbere ni abumva Ijwi rya Amerika, nibo bahanahana amakuru bakabwirana. Nawe rero turizera yuko nugira Imana bizakugeraho mushiki wawe umubone.
Murakoze cyane, nukuri Imana ibahe umugisha.
Mwarabyumvise, mu gihe cya Jenoside abantu benshi baratandukanye, abana basiga ababyeyi mu gihugu bajya hanze, ababyeyi basiga abana baragenda. Umwe mu bana nyine yasize Karongi mu cyahoze ari Kibuye, Clemence Uwifashije, yahamagaye Ijwi ry'Amerika. Ikiganiro Agasharo Kaburaga ati cyampa nibura nkabona ifoto ya mama. Clemence atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, umudugudu Umurava.
Mfite mama wanjye aba Murangura, ibyo ndabizi ko twigeze tubona atwandikira akandiko muri 2009 atubwira ko ari Murangura yakohereje kwa Sheri. Njye nakuriye Rubengera nkurira kwa papa wiwe. Urumva rero nyuma naje kuza kugerageza kumuvugisha ari marume wundi wo ku mugore wa kabiri wa sogokuru umpaye ubufasha bwo kumuvugisha.
None se mama wawe yitwa nde?
Izina rimwe yitwa Gatabu, irindi ko yarihinduye, sinigeze ndifata. Nabonye ho Gatabu ryo riracyariho. Urumva yansize ndi muto kugeza n'isa sinzi nyine isura ye, mba nifuza byibura kumubona. Nkavuga ati n'uwama amandi bwo kubona ifoto yaba nkoreye cyane. Niyo mpamvu nyine numvishe ukora ikiganiro Agasaro, ndagushakisha nyine nkajya nirirwa mbaza abanyamakuru tuzi ngo numve ko nabona nimero yawe. Bumva naje guhamagara n'undi munyamakuru w'Umurundi, ukora ikiganiro ku ijwi rya Amerika nyine ngira ngo numve ko yazamuza nawe.
Clemence mama wawe agenda warufite imyaka ingahe?
Yewe ntabwo mbyibuka, urumva 94 kuko nanjye mu mukecuru wa Mwango nta nubwo azi neza igihe navukiye. Kuba bagari ariko guhera 94 nibwo yagiye twatandukanye, ariko ndakeka naba ndi narindi nko mu myaka nk'itatu byibuze.
None se papa wawe iyo umubajije akubwira iki kuri mama wawe?
Papa wanjye we ntabwo twakuranye, urumva yambyariye kwa sogokuru. Niho nakuriye nyine, nakuriye kwa sogokuru, sinigeze nkurana na papa.
Ku buryo no ku byangombwa ndangamimerere wanditse kuri sogokuru wawe?
N'irangamuntu nayifatiye kuri sogokuru.
Ako kandi ku mama wawe aheruka kohereza muri 2009 warakabitse, urakibuka ujya ukareba?
Mukecuru urumva yari yarakabitse kuko ari Karongi, ko biri kose yakabona. Ariko izo nimero zo ndazifite z'icyo gihe ko ziba muri telefone, ariko ntabwo zijya zica mu nyuma.
Aramutse muri uyu mwanya tuvugana yumvise ijwi rya Amerika, fungura umutima wawe umubwire icyo ushaka kumubwira nk'umwana.
Nukuri ikintu namubwira nuko mukunda cyane rwose, pe ndamukunda, maze ndamushimira ko yambyaje. Ariko ndamwinginze byibura azane amahirwe yo kubumenya, amene byibura ifoto ye yo kabyara. Mumbabarire nyine navuga byinshi, urumva ngira ikiniga cyo kumva ko nyine mama wanjye ariho, ariko nkaba numva namuzi pe, kandi nifuza kumumenya nyine. Urumva nabaye imyaka myinshi nzi ko yapfuye, nza kumenya ko ariho rwose pe, nanjye nifuza kubibona. Ni ukwezambabarire yo kabyara, kandi n'Imana izamuhera umugisha, azambabarire byibura atume mubona pe, atume mumenya byibura.
Clemence ndahamya yuko umubyeyi wawe ubutumwa bumugeraho, ko azakumva kandi ko azaguhoza amarira yawe bidatinze.
Imana iguhe imigisha myinshi, urakoze cyane pe, urakoze pe,
urakoze
nawe.
Ntacyo bitwaye, ihangane, turi kumwe kandi ndagukomeza.
Nukuri urakoze cyane, Imana iguhembe, iguhe imigisha myinshi cyane, nukuri.
Urakoze cyane Clemence, kandi umunsi mwiza.
Yego nanjye murakoze, umunsi mwiza.
Nabibasezeranije iki kiganiro kiribanda cyane ku bana baburi birengero mbere y'umwaka w'igihumbi 1994. Mu mwaka w'igihumbi 1992 Uwamahoro Claire yari afite imyaka 11, ubu atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, umudugudu wa Gitara. Icyo gihe yabaga mu nkambi ya Mugambazi, ari kumwe n'abarumuna be Nyiranzaba Nterura wari ufite imyaka 8 na Mukeshimana wari ufite imyaka 4. Bakomokaga muri komini ya Cyungo yo mu cyahoze ari prefeture ya Byumba. Nyuma y'imyaka 29 yiyemeje gushaka abavandimwe be,
babangisha barumuna banjye Nyiranzaba Nterura na Mukeshimana. Bangiye 94 babatwariye mu nkambi ya Mugambazi, ari abana b'imfubyi batwawe n'imiryango itagira umupaka n'abaganga batagira imipaka
b'Abafaransa.
Nanubu rero ntabwo turabona ahantu bari, bifuzaga ko mwadufasha kubabona.
Mwabwiwe n'iki ko ari Medecins Sans Frontieres batwaye?
Babatwariye mu nkambi y'Umugambazi.
None se iyo kambi ni Medecins Sans Frontieres yakuragamo abana gusa?
Yatwaraga abana b'imfubyi badafite ababyeyi.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
1992.
1992. Clara, muri 1992 wari ufite imyaka ingahe?
Yari 11.
Ku buryo ibyabaye urabyibuka, warabibonye? Baza gutwara abo bana n'indi wabatanze?
Wabatanze ni musaza wanjye mukuru.
Musaza we mukuru yitwa nde?
Afurika August.
Yabatanze kubera yuko ababyeyi banyu bari bitabye Imana? Icyo gihe uwo wari ufite imyaka 11 Afurika yari afite imyaka ingahe?
Afurika ni mukuru, uwo wari ufite 50.
None se nta munyarwanda wari uri kumwe n'abo bantu bamutse San Francisco waba wibuka?
Nibuka ko umuyobozi wacu w'akarere kahahoze ari komine Cyungo yari guteranira, rero wampaye kontakite mumbandikire hanyuma mwamufasha.
Icyo ijwi ry'Amerika twizeza abadusanze abatwitabaje ni ukubafasha ni ukurangurura ijwi ryanyu tukarigeza kure, ariko tugashyiraho no gushakisha kugira ngo tumenye aho bari. Tuzajya muri Medecins Sans Frontieres tujye kubaza abo bana aho bari. Ngaho rero komera ukomeze wumve ijwi ry'Amerika kandi ugira amahoro.
Murakoze cyane, nawe Imana iguhe umugisha mu kazi kawe ka buri munsi n'ubwitange.
Ndagushimiye.
Agasaro ka Buraga.
Mu mwaka w'1993 mu Rwanda havugwaga umutekano muke. Mwagiye mwumva muri iki kiganiro ukuntu ababyeyi bavuga ko batanze abana babo bagira ngo byibuze hazabone kuzabara inkuru. Habonetse abantu baranzwe n'impuhwe bashinga ibigo bihita bijyana abo bana mu bihugu by'amahanga. Mwumvisemo ishyirahamwe ryitwa Lumière des Enfants ryari rihagarariwe n'umupadiri wera wari Nyamirambo witwa Pierre Jo. Yari afite ikigo i Nyamirambo hafi ya Baoba, aho abo bana banyuraga mbere yo kujya i Burayi n'ahandi. Mugiye kumva inkuru y'umwana wahagiye ari kumwe na mwishywa we, nubwo bwose yarerewe mu Bufaransa, ubu ari muri Australia. Avuga ko atazi aho akomoka. Umugiraneza umufasha muri iyo nzira yitwa Bosco Kazenga, atuye mu mujyi wa Melbourne. Yaraduhamagaye.
Umwana w'umukobwa ku byangombwa bye nabashije kubona bamutwariyeho abo bagira neza, handitseho ko yitwaga Byukusenge Yvette. Akaba ngo yaravukiye cya hafi aburese
nibyo nita hafi.
Ubwo rero umwana w'umukobwa namumenye biturutse kundi mudamu w'umunyarwanda kazi utuye muri state yitwa Tasmania. Umwana w'umukobwa yari amaze imyaka 7 hano mu mujyi ntuyemo Melbourne. Ariko akaba yarabanaga n'Abanyanigeria, Abakameroni, abo bantu bo muri ibyo bice byo hirya iyo ngiyo. Akaba nta munyarwanda n'umwe ngo yarazi. Noneho hakaba hari umukobwa uri hano n'umumetis, mama we n'umunyarwanda kazi, papa we n'umuzungu. Baza guhurira mu bintu by'amapati by'Abanyafurika, nibwo Abanyanigeria bamupresense uwo mwana w'umukobwa avuga ko ari umunyarwanda kazi ariko atazi umunyarwanda n'umwe. Ubwo niho byaturutse kugira umwana w'umukobwa amuhuze n'uwo ngukuriye Abanyarwanda batuye muri seti yitwa Tasmania. Ubwo mubyeyi arambwira ati, Bosco, ndabizi kugira umutima utabara ufasha bene wacu, hano mpafite umwana w'umukobwa namuhawe na runako umumetisi yitwa Kabanyana Stefani. Ati, umwana w'umukobwa arashakisha umuryango, kandi nzi kujya ugira ishyaka rya bene wacu, ukaba wamfasha kugira ngo urebe icyo wamukorera. N'umukobwa naramubwiye rwose mwohereze, ndamwakira mu rugo. Ubu ngubu tumaranye hafi amezi agera muri 5 ari mu rugo iwacu. Ubwo nibwo yagerageje kumubaza amateka ye ayanyuriramo, ariko nkabona birasa naho bimutusha ku mutima. Ambwira ukuntu mama we yapfuye afite imyaka 3. Noneho asigarana na papa we ntago yibuka nimba afite abandi bavandimwe ariko akibuka mukuru we wari warashatse ufite umugabo ubwo rero umwana w'umukobwa nibwo nagerageje kumubaza imyirondoro ababyeyi aho yavukiye agerageza kunyereka ibyangombwa bimwe bamutwariye ho bubagira neza mu Bufaransa nsanga papa we yavukaga ku Kibuye ahitwaga Kibuye ahitwaga komine Bwakira noneho mukuru we kuko ngo 94 sinzi ukwezi uko ariko mukuru we kubera ubuzima sinzi umuntu wari wapfuye muri Kigali ngo ari imyivumbagatanyo bitameze neza hari mukuru we witwa ngo ni Mukanyandwi Esther Esther niwe wamufashe uwo ngo ni mukuru we bavukana ariko ari yarashatse umugabo afite abandi bana yaramufashe amutwara muri icyo kigo cy'imfubyi kubera kwirukanka ntibyari byoroshye ngo abariho agenda aramushyira mu kuhamushyira ahamushyirana n'umwana w'uwo mukuru we nyine mukuru we uwo Mukanyandwi Esther yarafite umwana w'umuhungu baba yabashyiraniye hamwe muri icyo kigo cy'imfubyi noneho kucya icyemezo cyo guha umwana abagira neza aha ngaha hagaragaramo ngo ngiye Mukanyandwi Esther mwene Muhindura na Nyirazesa yavutse 1971 uwo ni mukuru we noneho avukira muri prefecture Kibuye ni komine Bwakira
amakuru duhaye arahagije gisigaye no kumenyaho Mukanyandwi Esther aherereye mu Rwanda kugira ngo tushobore kumuhuza n'umukobwa abereye nyirasenge umushakisha ari mu Australia kandi nawe bizamufasha kumenya aho umuhungu we uri mu Bufaransa aherereye Jean Bosco Kazenga nongere ngushimire kuba wongeye kwizera ijwi rya Amerika tuzagufasha uko dushoboye
no kuri bizanshimisha bizanezeza kuko birampangayikisha kumva umwana avuga ati sinzi aho nkomoka sinzi nimba hari umuryango wanjye ukiriho abashije kubona umuryango byanezeza kandi ni ukuri ijwi rya Amerika Imana igikomeza ibongerera imigisha Venusi ni ukuri Imana iguha umugisha nkusabiye umugisha uturutse mu ijuru kuko ugerageza gushakisha guhuza imiryango ndakurikirana cyane pe Imana ikomeza ibaha umugisha ni ukuri abapfira gushira ntiyabura n'umwe ukiriho
shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona wicike intege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe
hashize amezi atatu witwa Ingabire Farida utuye i Kigali ku Kimironko ahamagaye ijwi rya Amerika tubwira ko ashakisha muri umuntu nawe witwa Gihozo Samantha wavutse mu mwaka w'1992 wavuye mu Rwanda afite umwaka umwe akajyanwa mu Bufaransa yaduhamagaye yumvise Madame Beatrice Mushashi wafashije uwo mwana kujya mu Bufaransa avugira hano ku ijwi ry'Amerika Mushashi twaramubajije atwemerera rwose ko uwo mwana Samantha muzi kandi ko azadufasha kumubona Farida Ingabire kimwe n'undi mubyeyi wese cyangwa umuvandimwe wese wabuzuwe ahora aduhamagara yibutsa abaza ati mbese amakuru ya Samantha agezehe
mpamagara n'ubu ngubu nagira ngo munsobanurire niba mutaramenya amakuru ya Gihozo Samantha ndimo gushakisha cyane ko mbizi neza ko Mushashi Beatrice cyagiye yari yemeye ko uwo mwana muzi kandi yari yemeye ko yagufasha kumushaka ese bigeze hehe ntacyo kubwira ese ari icecekeye bimeze bite
ntabwo yicecekeye nange muhoza ku nkeke mpora muhamagara nange mu usaba kumbwira aho ibintu bigeze akambwira ko agishakisha ndetse yanambwiye yuko azi aho wa mupadiri wajyanye bari abana wa mupadiri witwa Pierre Jo wabaga inyamirambo wajyanye bari abana hari nkaba rero bikomeje kugerageza ukuntu nakwegera abayobora abo bapadiri barimo n'uwo Pierre Jo ukugira ngo mbasabe guhura nawe aduhe amakuru ahagije kuri abo bana bavuye inyamirambo kimwe na Gihozo Samantha ariko nakubwira yuko Mushashi n'ubu nitumara kuvugana ndongera muhamagare mubaze aho ibintu bigeze ku buryo rwose naguha amakuru arambuye
n'ukuri mwaba mukoze nawe ajye mu mwanya wanjye abo umubyeyi wabuze umwana cyangwa se umuvandimwe wabuze uwe yumva ukuntu umuntu yaba adasindira cyangwa se ahora ahangayitse umwana w'imyaka 29 utiyizi utazi umuryango we birababaje birahangayikishije
Farida Ingabire ndakumva rwose kandi nzakomeza kugufasha ndagutumikira kandi ndakwihanganisha ukomere nakwijeje yuko Gihozo azaboneka ndabyizeye
yego murakoze cyane
maze kumva agahinda ka Ingabire Farida narongiye mpamagara Beatrice Mushashi kugira ngo mubaze ibyo yemeye gukora aho bigeze ikaze ku ijwi rya Amerika
urakoze Venuste nshimiye Imana we urakoze kuba wongeye kumpa ijambo ibyerekeye uwo mwana Samantha Gihozo Farida ndamubwira yuko ndi mu gushakisha mbishishikarije umwana Gihozo Samantha nabonye abantu bashobora kumfasha kubona Samantha ariko kubera yuko ari abantu ari kugendamo gukora umuntu yitonze kugira ngo ntakagira ngo bamushyizeho agatunariko nanjye ngenda mbibutsa icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri nkihangana ariko ndabikora kandi nzi neza ko abo bantu bazamfasha kubona Samantha byanze bikunze Farida ihangane muvandimwe ihangane tuzamubona byanze bikunze uramushakisha ubishishikariye kubera amaraso musangiye ariko nanjye ndamushakisha kubera uburyo nanjye namwoherereje nzi neza ko nzi uburyo mwoherejemo kimwe n'abandi bana benshi nohereje nkawe ahubwo wowe Farida ndagushima cyane wowe nashimiye Imana Venuste mwatumye nanjye mpaguruka kugira ngo abo bana ndibakubaherereye kubera ko imirimo nakoraga itumaga ntashobora kubashakisha ubu rero umwana tuzamubona byanze bikunze ntabwo nakubwira ngo nije mu gitondo cyangwa se ngo ni mu byumweru bibiri ariko tuzamubona umura
Beatrice Mushashi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika ukaza no guhumuriza Farida Ingabire ushaka umaze imyaka 29 ashakisha murumuna we Gihozo Samantha gira amahoro Beatrice Mushashi
ndagushimiye bambi kandi ukomeze ushakisha abo bana Imana izabitembera kuko ni igikorwa gikomeye njyewe aho nashoboye gushyira mu cyanzu cy'Imana baragiye bagiye mu cyanzu cy'Imana Imana nayo bakingiye ikibaba ariko nawe Venuste bituma gukora kugira ngo abo bana bashobore kubona ako gasaro kabura kaboneke komeza humura ntabwo kubona ku gasaro kataka iyo kabwiye mu byatsi kukabona biraruhije ariko uzacika
shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
wicike intege
shaka gasaro kawe uzakabona
shaka
gasaro kawe
uzakabona
mwese mwese mushaka banyu nti muzacika intege ijwi rya Amerika riri hano kugira ngo ribibafashemo ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano tugisoreje mu twihanganire ko tutabashije kubatumikira mwese abo tutabashije gutumikira tuzabikora ubutaha nongere mbashimire mwese inkunga mudutera amakuru muduha ukuntu nyigora mugahamagara uwo mwumvise ku ijwi rya Amerika mubwira ko agasaro kaburaga kabonetse ni buri cyumweru na buri wa mbere umwihariko w'ikiganiro muri sanga mugira amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.